kutoka barabara. Tunaletea watoto nyama mpaka ndani. Tunachanganyisha drinks chafu wa meza. Tuna tunakunja gunga safi tuka. Tuna represent ungwaro. Tuna represent hadi pake. Tuna tunachambua mbichwa kama karanga. Japanese shapalaki wamezubanga. Tumechambua mbichwa kama karanga. Kiaraji guri batara. Tuna wa
you all over from the earth to bit of.
Tuna wa
bring a drink so we make a toast.
Kiaraji guri, kiaraji guda.
Bad karaktan.
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 Tuna. Bad mind fire band them.
Tuna.
Present for the girl them.
Tuna.
Same way gun them.
Tuna.
Bad man put your gun them.
Tuna.
Eno boto yo si yo yangi.
Tuna.
Mota mi de mangu mangu.
Tuna.
Get some water baku mwengi.
Tuna.
Mota mi de mangu mangu.
Tuna wa you all over from the earth to be tough.
Tuna wa
bring a drink so we make a toast.
This is why the ladies have you fall in love with me.
Kiaraji good, kiaraji guda.
Bad karaktan.
Kiaraji good, kiaraji guda.
Bad karaktan.
Kiaraji good, kiaraji guda.
Bad karaktan.
Kiaraji good, kiaraji guda.
Bad karaktan. Tunaleta mizuka toka barabara. Tunaletea watoto nyama mpaka ndani. Tunachanganyisha drinks chafu wa meza.
Tuna
tunakunja gunga safi toka.
Tuna
represent ungwaro.
Tuna
represent hadi pake.
Tuna
tunachambua mbichwa kama karanga. Japanese shapalaki wamezubanga. Tumechambua mbichwa kama karanga. Kiaraji guri batara.
Tuna wa you all over from the earth to be tough.
Tuna wa bring a drink so we make a toast.
Kiaraji guri, kiaraji guda.
Bad karaktan.
Kiaraji